It's dark, is it not? Eh, ndo wajue kuna ngenche, mzee mzima, CEO, I'm feeling good, perfect timing too. That's what it is. Mitani South Coast, ubishi haina haja. Wasikia sound sio, ndo kama vipi twaja. Mzee mzima mombao naishikilia. Kwenye scene niko sana, ni zenu ni kupitia. Nikani kiwa booth, wazimu uniingia. And the game still mine, uwezi kunifichia. Sama hira ya bidi ni sura wambuzi. Lakini bado bado na bang kwenye makamuzi. Natambulika mizuka na imimina. Aka mzee mzima mfalme wa vina vina. Skiza biti mwanangu mchizi Ludwig. I keep the bars hot, guys I keep the hook sick. Kabla album ilibidi kwanza mixtape. Ndo mitaani wanasema I'm a sick case. Nafanya mambo uliza kau na swali. Mara ngapi na wambia si zetu wa vikali. Uwezi step kwa blaze, see I'm the streets. She's your girl to me, she's just a freak. Nyimu wafata hype, mina set trends. Miki chwani oya slang, zime jacky shens. Ka uko down, si basi waeza kaa waya. Mini koma biz walae, nikoma sambaya. Miku lose touch, tangulini. Uskina itwa blaze the dawn, kalisha chini. Wengi wanjaribu ni bwaga, lakini wapi. Na vonata usipime mwanangu na uwa traki. Fimbo kwa mapimbi lazima yeshimiwe. Na yoyote mwenye beef ni aje ya sulubiwe. Mitaani mwambao na itwa dingi. Hapa kazi ipo sana wakati ndo sina mwingi. Msako wa shilingi, I'm on it like every day. Wausi familia, we do this, we don't play. In a game, I don't need no backup. To know the repercussion, I suggest you act up. Maybe we can get into it like right now. I'm the dawn, ni ishiwe na psych how. Nilikita kitambo, ni kwa zoezi. Flow iwe ni swaw, ate kinyamwezi. Haina mambo mwanangu, I'm doing fine. And I could get it in, however, whatever time.
Hawezi kwa ulu, mesna mchizi kama huyu, yuhu tala na kwa pia hawezi.